Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije mwese muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi ninjye ubasuhuza kandi mbaha ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Radio ijwi rya Amerika mwikurikira kuri FM 88 ibice bitatu ya radio inshuti ya bose no kuri FM 104 ibice bitatu ijwi rya Amerika mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Turi ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri ibiganiro tubategura tukanabibagezaho duherere mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Mu Rwanda habonetse umuntu wa mbere wahitanywe n'indwara ya COVID-19 iterwa n'iyo virusi, cyakora ubuyobozi burahumuriza abaturarwanda.
Birababaje kuba twavuze ubuzima bw'umuntu, ntabwo bikwiye gukura abantu umutima kuko abari gukira nabo ni benshi. Nyine witabye Imana nawe ni kumwifuriza uruko ridashira. Kwa muganga bakora ibyo bashoboye, hanyuma ibirenze ubushobozi bwabo tukabyakira tukanabyigiraho byinshi.
Uwo ni Dr. Sabin Nsanzimana, umuyobozi w'ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC. Mu makuru yacu turanagaruka ku ngaruka z'ibiza byasize iheruheru abaturage mu Rwanda. Izi nkuru ku buryo burambuye ni mu kanya nimujye kure ya radio yanyu. Amakuru yacu turahera mu Rwanda. Mu Rwanda leta iremeza ko umuntu wa mbere yari ahitanywe n'indwara ya COVID-19 iterwa na virusi ya corona. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi niyo nkuru atugezaho.
Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC Dr. Nsanzimana Sabe yatangarije radio Ijwi rya Amerika ko bababajwe cyane no kuba babuze umuntu wa mbere wahitanywe na COVID-19 mu gihugu. Dr. Nsanzimana asobanura ko byose byatewe n'uko uwitabye Imana yaje arembye aturuka mu bihugu bituranye n'u Rwanda atifuje kuvuga izina. Dr. Nsanzimana yumvikanishije ko nubwo bababajwe cyane na nyakwigendera ariko bidakwiye kugira uwo bitera ubwoba kuko nabakomeje gukira iyi indwara bagenda biyongera umunsi ku munsi.
Icyo navugaho ni uko nyine birababaje kuba twavuze ubuzima bw'umuntu, ntabwo bikwiye gukura abantu umutima kuko abari gukira nabo ni benshi. Nyine witabye Imana nawe ni kumwifuriza uruko ridashira, ariko burya kwa muganga bakora ibyo bashoboye, hanyuma ibirenze ubushobozi bwabo nabyo tukabyakira tukanabyigiraho byinshi. Gusa uriya muntu nyine nkuko mwabibonye mu itangazo yatugezeho mu minsi mike cyane ishize, akaba yaraje arembye, yaratangiye kugira ibibazo byo guhumeka aho yari ari mu gihugu duturanye. Ikindi cyari kigoranye ni ukuvuga n'akazi akora n'ingendo yari amaze igihe akora bishobora kuba byaramuciye intege cyane ku buryo byagabanyije amahirwe ye yo kuba yafashwa agakira.
Uwitabye Imana azize iki cyorezo cya COVID-19 yari umunyarwanda w'imyaka 65 wari usanzwe ari umushoferi w'amakamyo manini wabaga mu gihugu cy'abaturanyi kitavuzwe izina. Umuyobozi wa RBC yasobanuye ko nyakwigendera akigera mu maboko y'abaganga bo muri kimwe mu bigo byita ku barwayi iki cyorezo mu gihugu bamwitayeho bihagije, ariko kaza kwitaba Imana kubera ko yahageze yaramaze kwangirika imyanya y'ubuhumekero. Dr. Nsanzimana asobanura ko byatanze isomo agasaba Abanyarwanda kwihutira kwivuza iki cyorezo mu gihe baba batarazahara.
Icyo twari dusanzwe dukora kugira ngo tudapfusha abantu ni uko twashakaga abantu kubabona hakiri kare bataragera kuri icyo cyiciro cyo kubura ko bahumeka. Ni nayo gahunda turi bukomeze, ariko uturutse ahandi kure tutari tunazi akaza ashakisha ubufasha yarembye biragorana. Kuriya rero ntibyakunze nyine, bari nayo mpamvu yaducitse. Umuntu yatangiraho n'ubutumwa ko umuntu waba wifuza ubufasha cyangwa se kuduha amakuru y'umurwayi yaba afite cyangwa byaba byiza umuntu agiye yivuza kare.
Ntabwo mwigeze mutangaza igihugu yaturutsemo kugitangaza, si byo byaba byiza kugira ngo n'abandi bagira amakenga bakirinda izo ngendo?
Urabona aba bakora umwuga wo gutwara imodoka nini zambukiranya imipaka bava mu gihugu kimwe bajya mu kindi bakazenguruka mu karere dutuyemo. Tuvuga iyo tukivuga izina ejo bundi tubivuga ko uzaremba azaturuka n'ubundi muri icyo gihugu, ushobora kuzaturuka mu kindi duturanye kandi cya hafi. Ibyiza rero ni ugutanga ubutumwa rusange utagize aho usa nk'uwibanda naho iki cyorezo hari aho cyasize. Ubona uburyo byavuzwe aribyo bikwiriye.
Abashinzwe ubuzima mu Rwanda bemeza ko nta barwayi bashya ba COVID-19 bakigaragara imbere mu gihugu, ko imibare mishya y'abagenda bandura iki cyorezo igenda iboneka ku mipaka y'u Rwanda n'ibihugu bihana imbibi. Uyu muyobozi wa RBC akemeza ko kugeza imbaraga nyinshi zigiye gushyirwa ku mipaka mu rwego rwo kubuza ikwirakwizwa ry'iki cyorezo.
tumaze igihe trend half kwezi abarwayi bose tubona baraturutse barinjiye mu gihugu bagahita banagaragara bakigera ku mipaka kuko amabwiriza hari n'uko winjiye wese ashyirwaho apimirwa agakurikiranwa agapimwa inshuro zigera kuri ebyiri mbere y'uko ataha iyo atagaragaza uburwayi. Imbaraga rero ziri gushyirwa aho ngaho ku mipaka yose hari abaganga hari ama ekipa atandukanye ikurikirana abinjira ndetse n'ibipimo laboratwari yacu iri gukora twagerageje no turagenda tubimanura tuyegereza ku rwego rw'intara natanga nk'urugero mu ntara y'Iburasirazuba ubu hari laboratwari ebyiri i Rwamagana n'Inyagatare zafunguye muri iki cyumweru turi gusoza ndetse no mu cyumweru gitaha tukaba duteganya no kugera no mu zindi ntara.
Dr Nsanzimana Sabe uyobora RBC yavuze ko igikorwa cyo gushyingura umuntu wa mbere wahitanywe na COVID-19 mu Rwanda kizakurikiranwa n'abaganga ndetse n'abamwe mu bo mu muryango wa nyakwigendera. Uyu muyobozi agasobanura ko gushyingura uriya nyakwigendera bizakorwa hagendewe ku mabwiriza mpuzamahanga agenga uko bashyingura bishwe n'indwara yandura. Dr Sabe avuga ko umubiri wa nyakwigendera ugomba gukomeza gukurikiranwa n'abaganga kugeza ashyinguwe ndetse no mu gihe cyo kumuherekeza bakazaba bahari kugira ngo hatazagaragara undi muntu wakwandura indwara. Dr Nsanzimana yasobanuye ko umubare w'abazajya guherekeza nyakwigendera nawe ugomba kuba ari muto cyane kurusha n'uwagenwe na guverinoma y'u Rwanda w'abantu 30 kuko gushyingura umuntu wishwe na COVID byihariye atari nko guherekeza uwishwe n'indwara isanzwe. Imibare yarayitangajwe na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko mu bipimo 1,368 byafashwe kuri uyu wa gatandatu habonetsemo abanduye 4 bituma umubare wamaze gusanganwa ubu bwandu bose bagera kuri 359. Abakize bashya ni 3 batumye abamaze gukira bose bazamuka bakagera kuri 50 mu gihe abakirwaye bose ari 108. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba. Nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Turacyavuga kuri iki cyorezo cy'indwara ya COVID-19. Ubugereki bwashyize Ubwongereza, Amerika n'Ubutaliyani ku rutonde rw'ibihugu abaturage babyo batemerewe kujya kubufatiramo ibiruhuko. Abongereza n'Abanyamerika binjizaga mu Bugereki akayabo ka za miliyari buri mwaka. Amaperereza yerekana ko 65% by'amahoteli y'Ubugereki ashobora kuzahomba agafunga imiryango natabasha kuzanzamuka muri impeshyi. Abagenzi baturuka mu bihugu 29 nibo bazemererwa kwinjira mu Bugereki, ariko ntibizaba bihagije ngo ubukerarugendo mu gihugu ubashe kugenda neza. Ubugereki bushobora kuba buri ku isonga mu bihugu abantu bafatiramo ibiruhuko, cyakora inzozi z'Abanyamerika, Abongereza n'Abataliyani ziragenda ziyoyoka mu gihe batemerewe kwinjira muri icyo gihugu. Guverinoma y'Ubugereki ifata icyo cyemezo yasigaje ibihugu 29 ku rutonde ababiturukamo bazatangira kwemererwa gusura Ubugereki, mu gihe iki gihugu kirimo kugenda cyisubira nyuma y'ibyangijwe n'icyorezo cya COVID-19. Iki cyorezo cyagize ingaruka zikomeye ku rwego rw'ubukerarugendo rwinjirizaga Ubugereki akayabo k'amafaranga. Abategetsi bashinzwe ubukerarugendo b'Ubugereki bavuga ko abagenzi bashobora kuzemererwa gukandagiza ikirenge ku kibuga cy'indege mpuzamahanga mu murwa mukuru no mu majyaruguru y'igihugu guhera ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa gatandatu gutaha. Ibihugu 29 abaturage babyo bazemererwa kwinjira mu Bugereki birimo Isirayeli, Ubushinwa n'Ubuyapani byabonetsemo abantu bake banduye virusi ya corona. Bazasuzumwa niba badafite ibimenyetso by'iyo virusi, ariko bazemererwa gufata ibiruhuko byabo nta nkomyi, batagombye gushyirwa mu kato cyangwa kubahiriza ingamba zaguma mu rugo. Cyakora urwo rutonde rw'ibihugu rushobora guhinduka bitewe n'umubare w'abituye bandura virusi ya corona. Minisitiri w'Ubukerarugendo w'Ubugereki Haris Theoharis asobanura ko urutonde rwakozwe nyuma y'uko igihugu kimaze gufata ingamba zikaze zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Kugeza ubu Ubugereki bwabonetsemo abantu batagera ku 300,000 banduye virusi ya corona, hapfuye ijana 75. Tukivuga ku ngaruka z'icyorezo cya virusi ya corona, aborozi n'abacuruza amatungo bo mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda baravuga ko ifungwa ry'imipaka ryazambije ubwo bucuruzi. Ni mu gihe abaguzi benshi baturukaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubu batacyambuka kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya COVID-19. Umunyamakuru wacu Temistokere Mutijima yaganiriye nabo adutegurira inkuru.
Abagaragaza iki kibazo ni abashora amatungo mu isoko mpuzamahanga rya Rugari riherereye mu murenge wa Macuba muri Nyamasheke. Abo bavuga ko muri ibi bihe hafashwe ingamba zo gufunga imipaka kubera icyorezo cya COVID-19. Ubwo bucuruzi nabwo buri mu byagizweho ingaruka cyane n'icyo cyemezo.
Inka zarahombye cyane kubera nta bakongomani bakiriza mu Rwanda. Nibo batuguhahiraga, tukahahirana, nabo bakatuzana ibyo duhaha natwe tukabahereza amatungo. Ubu rusiga uzana inka ugahagarara mu isoko kwa buri igereka.
Inka zagurwaga n'abakongomani bajya kuzibaga. Kuba nta mipaka ifunguwe uruzi rukurwa n'abanyarwanda gusa bajya korora, urumva nta mafaranga dufitemo.
Nireba nk'ariya mu majigija ikada zirahagaze. Reba mu mapfizi hepfo naho ni umuturage uri kuza kugura akamasa gato yako kuragira inka nini zabuze amafaranga. Ubu inyinshi zose zirataha.
Inka nini cyane, inka z'imbagwa, inka z'inyama. Izo nka ntabwo zikubona abakiriya kuko nta hantu ziri kujya.
Iri soko ry'amatungo yiganjemo inka risanzwe riterana inshuro imwe mu cyumweru. Ku munsi ryateranye, aha hashoboraga kugurishirizwa amatungo hafi 500. Icyakora muri ibi bihe bya COVID-19, ubu ngo nta na kimwe cya kane cyayo ahagurishirizwa. Yewe naguzwe, abacuruzi baravuga ko amafaranga bahabwa ari make cyane.
Twaguraga 100 n'inka nziza ikomeye, ariko buraba nta mipaka, nta bari komoka, ubu kiri kugura 325, nta mafaranga ari mu mbega. Dufite igihombo kinini cyane.
Reka nta giciro na kimwe nyine tugura makeya cyane. Kandi ubu inka yasubiye hasi cyane, kandi imbere inka yari yaruriye. None ibintu isigaye yaragiye hasi cyane.
Iribura ry'abaguzi mu isoko rya Rugari riragira ingaruka ku bari bafite aho bahurira n'ubwo bucuruzi bose, kugeza no ku mushumba wahabwaga akazi ko gushorera ayo matungo yajyana mu isoko.
Abantu bashoreraga bahuye n'ikibazo cy'ubukene kubera ntibagikora ku rufaranga, n'abacuruzi ntibagikoraho kubera ko umukongomani nyirizina niwe wazanaga amafaranga ahagije mu Rwanda, natwe tukabona amafaranga dushaka kuko amatungo yacu tworoshye.
Igihombo ni kirekire kuko inkwi izanye gatatu umaze kwisorera 2500. Ubwo rero byahumbi 2500 washyira no kuri hamwe ugenda uyisiga mu nzira aho irageza n'ubwatsi ugenda uyiha ugasanga igihombo ni kinini cyane.
Aba rero bagasaba ko inzego z'ubutegetsi zashyiraho uburyo bubafasha muri ubwo bucuruzi bwabo.
Abakongomani ubundi bagurira muri iri soko turabazi, dufite n'urutonde rwabo. Ni abantu bazwi, si abantu bagenda bahindagurika umunsi ku munsi. Hagezweho rero nk'uburyo bwo kubapima, hagashyirwaho nk'inzira imwe bakabemerera bakaza bakabanza bakajya babapima, noneho bakohereza amabwiriza nk'abandi bikarindwa ku buryo bufatika, bakaza bagahaha, ndetse no mu gusubirayo tukamenya umutekano wabyo. Ntacyo byatwara ubuyobozi buramutse bubishyize ku murongo byashoboka kuko nta cyananirana muri gihugu cyacu babishatse.
Tugize amahirwe ubuyobozi bukadufasha twakora matsinda bakadufungurira Bukavu hano kuri duwani twashaka zigahurira Kamembe n'imodoka zikagenda mu matsinda zijyanye nabo bakava hakuno bakazifatira hakuno. Byatworohera kurusha uko wenda bataza mu Rwanda ariko byibuze bakabona ko zijya muri Kongo.
Ku ruhande rw'ubutegetsi ariko, ingingo irebana no korohereza abaguzi b'amatungo bavuye muri Kongo kuremera isoko rya Rugari iyo ntiyashoboka kuko inyuranyije n'umwanzuro wo guhagarika urujya n'uruza rw'abantu ku mipaka muri ibi bihe bya COVID-19. Icyakora Bwana Ntaganira Josue Michel, umuyobozi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu karere ka Nyamasheke, avuga ko hari gahunda yo gufasha abo bacuruzi koherereza abanyekongo ayo matungo nabo bakaboherereza amafaranga bitabaye ngombwa ko bahurira mu isoko.
Urero igihari ni uko abakongomani n'abanyarwanda baravugana, abari kwizwi, abari za midaka, za katana, za Bukavu, noneho bakavugana bene babo hano. Hari izinyura mu bwato ariko ari abanyarwanda bazisizemo bakazohereza bagenzi wabo, cyangwa ubwato bukaza bugagara buhagarara bakabizishyiramo zikagenda bakazishyira abakongomani nk'uko babyumvikanyeho. Hakaba n'imodoka zinyurana ku cyambu i Rusizi. Ikiro nabwira abaturage babisabye gutyo niko biri, ahubwo banabimenye ko ariyo nzira.
Iri soko ry'amatungo rya Rugari ricururizwamo ahanini n'abanyarwanda bororera mu mirenge ya Macuba, Mahembe na Karambi yose yo mu karere ka Nyamasheke, ariko hakaba n'abacuruzi barishoramo amatungo baturutse mu turere twa Rusizi na Karongi. Aba bagaragaza ko abakiriya benshi bagira ari abakongomani baturuka ku kirwa cy'Ijwi no muri teritwari ya Kabare hombi ho mu ntara ya Kivu y'Epfo, ku buryo mu gihe habayeho ihagarikwa ry'urujya n'uruza ku mipaka n'ubucuruzi bwabo busa n'ubuhagaze. Temistokere Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afurika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Mu Rwanda bamwe mu baturage bashegishwe n'ingaruka z'ibiza bakabacumbitse mu mashuri barasaba ubufasha. Bamwe bo mu ntara y'Iburengerazuba bavuga ko batarabona ubufasha ku buryo bugarijwe n'inzara no kubura ibikoresho by'ibanze. Reka ibindi tubibaze Claude Ganza Munyamagana.
Nyuma y'imvura nyinshi yaguye ku itariki 6/7 z'uko kwezi kanyiza byinshi mu bice bitandukanye by'igihugu, abatari bake baracyahanganye n'ingaruka z'ibiza byakuruwe n'imvura nyinshi yateje inkangu n'isuri byahitanye ubuzima bw'abantu 72, 27 barakomereka naho bane baburirwa irengero. Hasenyutse amazu asaga 1000, ibikorwa remezo nk'ibiraro, imihanda n'ibindi nabyo birangirika bikomeye. Ibi byatumye hari imiryango itari mike yisanze itagifite aho gukinga umusaya, bityo imwe icumbikirwa mu mashuri n'ahandi hatandukanye mu gihe gishakishwa uburyo babonerwa andi macumbi atashyira ubuzima bwabo mu kaga. Imwe mu miryango ntacyo yashoboye kuramura mu mazu yari ituyemo kuko haba ibiribwa, ibiryamirwa, imyambaro, ibikoresho by'isuku n'ibindi by'ibanze byari byatwawe cyangwa byarengewe n'itaka ry'inkangu cyangwa imyuzure. Kurikira uko bamwe mu basizwe iheruheru n'ibiza bo mu turere twa Rubavu na Nyabihu mu ntara y'Iburengerazuba babayeho, aho bacumbikiwe mu bigo by'amashuri mu buzima bavuga ko busharira.
Tubayeho nabi, ntacyo kurya, ibyo kuryamaho byaragiye, by'umwuzure warabitwaye, n'amazi yo kunywa yarabuze. Nibyo ngibyo. Ibintu byose twabyutse mu gitondo 9:00 z'ijoro dukiza amagara yacu, amazi yatugezeho mu nzu, ibintu byose turabisiga, inzu ziragenda. Aha turi nta kintu twari twafashwa, nta kuntu tubayeho, ntacyo kurya gihari, nta n'amazi ahari, nta n'akaringiti, ni ukujya mu mashuri gusa tukaryama.
Mu by'ukuri ni ibintu bikomeye cyane. Amazu yaraguye ku bwinshi nk'uko namwe mwabibonye mwahageze. Bene abaturiye aka kagezi kitwa Musarara, kari akagezi mwabonye hari hirya kitwa Musarara, babahura n'ibibazo cyane by'inkwangu zamanukaga zigenda zimanuka ku bwinshi zihura mwako kagezi. Mwabonye ko habaye ubutayu neza neza, n'ibibuye binini bikamanuka, inkwangu zaramanukaga mu by'ukuri kagira abantu mu musozi. Ndetse iruhande rw'iwanjye hari ahantu inkwangu yamanutse iranamanuka imanukana n'umuntu. Twagiye kumutaburura 8:00 z'ijoro birananirana, bamutaburura nk'ejo bukeye, nabwo bimanze kunanira kubera ko yari inkwangu nini. Mu by'ukuri nta kuntu tubayeho. Urabona hano mudusanze ni ku kigo cy'amashuri cya Vunga, nta mibereho ihari ifatika. Cyokora baduhaye ibyumba by'amashuri turaryamye, kuryama ubwo birashoboka.
Urebye ubukana bw'ibiza bwari bukomeye cyane, kuko nkangi wanjye ndetse n'abandi dutuye kuri uwo mugezi wa Mukungwa, amazi yatwuzuranye ari nijoro, mu ijoro ryo kuwa gatatu nimugoroba nijoro aruzura, ku buryo n'umuntu wampamagaye 9:00 z'ijoro ambwira ko hari amazi yasenyutse. Nibwo nahagurutse ngira kugira ndebe ikibazo cyabaye, nkikandagira hasi nkiva ku buriri nsanga amazi arigeze ku gitanda neza. Ubwo nahise nsohoka, ubundi mpeka abana mvamo gutyo, ibintu byose biragenda. Ubwo rero ari njyewe n'abagenzi banjye bari kuri urwo ruzi bagiye bagendesha muri ubwo buryo, abenshi byarabatunguye kuko wasangaga amazi yaje nijoro ku buryo batashobora kugira ikintu baramura mu mazu yabo. Ubu rero ubuzima no kuvuga ngo turiho ku buryo bukomeye, nta gikoresho na kimwe, ibintu byose byaragiye. Ubu ni ukuvuga ngo ni ukuryama tukibera gutyo tugategereza icyo Imana izakora.
Ni mu mudugudu wa Mukaka, akagari ka Mpinga, umurenge wa Shyira. Njye ibiza nahuye nabyo habaye 8:00 za nijoro, nari ndyamye none imvura irakomeza irako. Mu gukingura idirishya byanze nsanga amazi gagiye kwinjira mu nzu, nakoresha uko nshoboye ndwana n'abana kugira ngo mbasohore mageze ku muhanda. Ubwo mu kubasohora cyokora mbageza ku muhanda, mu kugera ku muhanda hasize nk'iminota 30, ndi kuvuga niwenda reka cyo kuzana karingiti cyangwa agakoresha kari ko kose yo kubona mbona inzuguye hasi, hakina na kimwe nigeze nkuramo na kimwe nitutwenda n'umugira neza watunishije. Ibyo nibyo bizanahuye nabyo. Naho iby'imyaka yo inkwangu zo ntabwo twakwiriwe turabivuga, kuko inkwangu zo mu misozi zamaniye byose byo mu kibaya. Umuntu umagaze gutya nta kintu ngira.
Imvura yaraguye igwa ari nijoro, bimara nijoro bukeye mu gitondo tubyibutse mu rukerera dusanga hano amazi yarahari, nta mazi yarahasanzwe. Turebye tubona hano hitse, mbo bukeye mu gitondo tubwira abayobozi baje basanga inzu yagiye, naho twe turi hatengutse turi kugenda twikarara. Umuyobozi arambwira ati aha ntabwo uburyo waharara no gushakisha, aho ugomba kujya kuba. Bisaba rero ngiye gushakisha inzu, mbona inzu y'icumbi, nabwo nyishyura 2500 kucumbika. Uko tubayeho ni ugushakisha nyine, gutyo umuntu ashakisha icyajya. Urabona ko ntanu ntanu umuntu akora icyajya, ni ugugenda umuntu mbese akora mu giturage dukorera amafaranga make make kugira ngo tubone uko twabaho. uko sinabeshya ngo arufashe kugeze bongeraho ntabwo none ubu nyine aho mpagaze ubu ngo ntaho ni ukuvuga ngo nokuza kumuvandimwe akayimba afite inza kantizi nzu nkabandi mari ko nkabagirote ari kumwishyura kode
kwa dute hano ku mukingo w'amazi ubutaka kugenda bumanuka bukeye nyine gitifa warahageze umuyobozi atubwira ati sungu ubu muri mubiki tahantu hasaba kuzabacikana rwose uko hageze munsi y'inzu mbega imvura ryo kwa kabiri niyo yaje nyine no ibicamwa hari hasigaye haragenda hamaze kugera ngo gitifa ati hamagaraga kuwa kane atubwira ati mwebwe ni muzamuke kwa ko amazi yabajyanye nta gisigaye ngo nyine ni ikibazo urabona ko hageze aha ngaha tutiteguye twarya gatuvuye hanze tuvuye kudeya ubu ntacyo gupfa mbega dufitinye turashonje turakenye
Uretse ikibazo cy'inzara gisa nk'ikiri rusange ku bashyizwe heruheru n'ibyiza kubona ibikoresho by'ibanze birimo n'iby'isuku ni ikindi kibazo na cyane ko igihugu kiri mu bihe bikomeye kubera icyorezo cya virusi ya corona aho buri wese asabwa kugira isuku ku kigero gisumba icyo yigeze gusabwa kuyigiraho
reka nta kigenda ni ibibazo gusa mbega dufite inzara uretse ko gitifa tubaye munyaduha ku mazi yatuvugana harabona amazi imibira twishe mbega ni ibibazo gusa
Ha kundi nuko tubayeho nyine nk'impunzi mu gihugu cyacu. Turabona impunzi zahunze nyine ziba ziraho nyine nta kigenda n'inzara, kurara ahantu habi, imibu malaria, nta nubwo habona nyine nta n'urumuri rurimo. Inzitiramibu yadufasha nyine kutarwara malaria. Turara nyine twice kugira ngo dupfuke abana tuguma tugira n'akenda gutya kugira ngo imibu itabegere. Ariko irahari myinshi cyane.
Ibaze nk'ano henze umateke, ugateramo imyumbati, ugahinga udushyimbo nk'ahari ananda n'arahagaze. Ukabona haji ukaba nyine mu buzima bubi umuturanye yawe rebe impanuka uhe nazo akakubye ati muvandi fata icyo kurarira nubwo buzima duhagazemo nyine ikintu cyihutwa abadufasha nka supaneti n'ibyo kurya n'udukoresho nyine duke umuntu agomba kujya yiyambaza nyine mu rugo
bamwe mu basenyewe n'imyuzure n'inkangu bavuga ko byari bisanzwe bizwi ko ubuzima bwabo buri mu kaga kwisaha iyo ari yo yose bahaburira ubuzima bagiye bahaguma kubw'amabura kindi kuko buri mwaka ubacira amarenga y'urubategereje
bo mu kwezi kwa 11 twari ku mashuri kujya gatanu ubwo turahabaye tugeze baravuga ati noneho ejo bundi bavuga ati reka nimugende mu mirenge yanyu nako tuzaguma mu yacu hano ubwo rero turahava turagaruka mu manegeka Ejo bundi imvura iguye reka abayobozi baza bihuta cyane baradutabara batubwira ati nimwite muzamuka muva aha ngaha ntabwo dushaka ko mugomba gupfa
imvura ya mbere yaraguye batujyana mu mashuri ku muganza aravuga ati mwe mugiye mu mashuri tureke imvura igenze make muzagaruka ngo nyine igenje make n'abanyeshuri bafunguye baratuzana dusubira aho twari turi muri imvura rero n'ubundi hakazaguma hatenguka hajya mu mazi ubwo wese imwe y'umumama umwe yaragiye duturanye nyine baravuga ati ahantu n'ubundi hazashyira ubuzima bwanyu mu kaga nibwo nyine twazaga tumaze kuza turike nyine turatuje ariko n'ubundi dufite ikibazo
ubuyobozi buratugeraho ariko nta kintu bari badutubayeho gutyo bamwe baryama hasi amatungo wayisohokanye irara hanze hariya ni ukuvuga ngo ibyo bintu byose uretse wa mugana akagapfukamunwa baduhaye uyu munsi bakaduhaye rwose nk'inkunga kuko utwo baduhaye twari twaragiye utwo twaguze imbere
aba baturage bavuga ko ubuzima barimo buteye inkeke kuko nabwo bushobora kuzabasigira indwara zikomeye nka malaria n'iziterwa n'umwanda aba kandi biganjemo abasanzwe batishoboye ku buryo byarushijeho kubagira indushyi Mu miryango isaga 500 yasizwe heruheru n'ibiza mu karere ka Nyabihu imiryango hafi 120 icumbikiwe mu rwunge rw'amashuri rwa Vunga mu murenge wa Vunga mu karere ka Nyabihu batewe inkeke n'ubuzima bucucitse barimo kuko icyumba kimwe cy'ishuri kirimo kubamo imiryango 5 mu gihe amazi meza atakihagera kuko n'imiyoboro yagezaga amazi meza muri aka gace nayo yangijwe n'umwuzure muri iki cyumweru dusoza Inzego nkuru z'igihugu zasuye abaturage bahuye n'ingaruka z'ibiza ndetse bamwe bahabwa imfashanyo zirimo ibiribwa na bimwe mu bikoresho by'ibanze hari abandi bavuga ko batarabibona ni mu gihe n'imirimo yo gusana ikiraro cyahuzaga umurenge wa Vunga n'uwa Mugunga wo mu karere ka Gakenya ari nacyo cyambukiraho umuhanda ukomeza ugana mu karere ka Muhanga cyari cyasenyutse burundu gikomeje gusanwa mu rwego rwo kuvana aka gace mu bwigunge kasizwemo n'ibiza imiryango isaga 340 mu karere ka Rubavu nayo iracyahanganye n'ingaruka z'ibiza byasize byangije amazu 743 arimo 115 yasenyutse burundu hegitari zisaga 150 z'ariho imyaka nazo zirangirika Bwana Gilbert Habyarimana uyobora aka karere ka Rubavu aragaruka ku nkunga aba baturage batangiye kugezwaho.
Twabahaye ibyo kurya birumvikana, tubaha n'ibiryamirwa by'ibanze. Ikindi n'ubundi turacyakorana n'abafatanyabikorwa ya guverinoma hejuru kugira ngo turebe niba hari ibindi bikoresho tutabashije kubona babona kugira ngo n'ubundi nabyo tubibahe. Ibiri kuboneka rero turimo tubibaha. Ikindi mu by'ukuri hari amazu yanyuzwemo n'imvura n'amazi ntiyasenyuka. Turimo tureba akomeye kugira ngo banarebe niba akiri mazima, ubu hari timu iri gukorana n'abaturage kugira ngo bagende bareba kugira ngo tumenye niba hari iza nyoya amazi cyane, izo nyizo ntabwo bashobora kuzijyamo, ariko inzima ni na byiza nanone ko bakorupa kugira ngo bavanemo ibyondo byagiye bizanwamo n'amazi no gutuma amazi arekura akomeza kugira ngo adakomeza kwangiza izo nzu. Izishoboka rero kugibwamo tumaze kubona yuko twatangiriye aho ngaho twaharinze amazi ashobora kongera aho ngaho bashobora kuzijyamo, ariko turimo twirinda yuko hagira abajya ahantu wenda ashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Aho rero turakomeza n'ubundi ni igikorwa gikomeza kugira ngo aho bashobora kujyamo bajyemo, ariko n'abashobora gusigara nabo basigare.
Imyaka yangijwe n'imyuzure yatewe n'imvura nyinshi yabi ari mu ngo mu mirima yeze cyangwa ikiri mito hirya no hino mu gihugu ishobora gusiga icyuho gikomeye ku buryo hari abavuga ko biteza inzara itoroshye. Kuba kandi bibiza bije mu gihe igihugu gihanganye na virusi ya corona bigafatirana abaturage biganjemo abasanzwe batishoboye, nabyo bamwe barabifata nk'indi ngingo ishimangira uburyo hashobora kwadukinza rikazahaza abatari bake. Minisiteri ifite ubutabazi mu nshingano ivuga ko yakomeje gukorwa ibishoboka ngo hakumirwe ibyatuma hagira abandi bantu bicwa n'ibiza. Kimwe muri ibyo ni ukwimura abantu batuye hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga bagacumikirwa ahandi mu gihe hategerejwe ko byose bijya mu buryo. Iyi minisiteri kandi ivuga ko imirimo yo gusana ibyangijwe n'ibiza byatewe n'imvura idasanzwe ikomeje. Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi kandi ikomeza gukangurira abantu bose gukomeza kwitwararika no kwirinda ibyabateza ibiza no kwimuka hashyira ubuzima bwabo mu kaga. Mu gihe minisiteri isaba ibi, abaturage nabo hari ibyifuzo bafite.
Ikifuzo nyamukuru ni uko leta yaduha ibikoresho by'ibanze ikadushakira icyo kurya, n'amazu byaba ngombwa akaba yadushakira inkunga, kuko ino kubona itafari, kubona ibuye biraruhije. Nibwo bwa mbere mu mateka y'isi niho bwa mbere byaba. Dufite icyizere ko bitagaruka.
Tubonye nk'ubufasha na mukaturwanaho mwadanaho kwa sefu zaje tuzerekira handi.
Naho twagiye tuhabona nyine kuri karate tukavuga ati wenda turatombe, ariko n'ubundi buzima ntago bikunda, ntabwo mbega nta kuhasubira nta buzima. Urewe wenda tubonye uburyo leta nyine yashaka aho yadutuza mbega, naho ubundi kuhasubiraho ntago bikunda.
Haba bo twaganiriye abadukurikiye n'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika, mwese turabashimiye. Reka nsoze mbararikira gukomeza gukurikira amakuru n'ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika. Nge nitwa Claude Ganza Munyamagana.
Arakoze mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana kuri ikiganiro. Ni nacyo dusorejeho ibyo twari twabateguriye kuri isaha. Tubibutse ko ibiganiro by'Ijwi rya Amerika mushobora kubisanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Turi kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Mbashimire cyane rero kuba mwahisemo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika. Nshimiye na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro n'abari ku buhanga bw'ibyuma badufashije kubibagezaho. Uwadufashije gushyira hamwe aya majwi ni Fasile Gebeho. Kuri mikoro ari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mwakoze rero kubana natwe, kandi mukomeze kwirinda icyorezo cya virusi ya corona ugize ibyago byo kuyandura yivuze hakiri kare. Mukomere rero tubararikira ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika. Amahoro kuri mwese.